mke wa hena penzi lina raha yake mzigo kwa tenga mfacho mtu chake ndenga nimekatwa ngenga ah umatemate najinyenga nyenga mao 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 tate huwa gasioni ninavyo ipanda milima ulimi sikioni mwili wote wanzizima mwenzenu sioni macho mawili yote sina tunaanza jikoni paka varandani twalindima yala
yala yala yala yala yala yala yala
yala yala yala yala
yala yala
ni kubwa
yala yala
zito
yala 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 yala
Zaliwa zamani, ningesema penzi togwa Tulinywe kibarazani, tukitafuna maboga Nimekipanda uwani, kipustani cha uyoga Tukishiba biliani, baby tule mboga mboga Sasa polisi wanini, nikikosa nikamate wewe Mahakama ya nini, nikikosa ni hukumu wewe Penzi chupa la balimi Tuligide bebe aditulewe Vindenge showe vya nini Kifarango unibebewe mwewe Huwa gasioni Ninavyo ipanda milima Ulimi sikioni Mwili wote wanzizima Mwenzenu sioni Macho mawili yote sina Tunaanza jikoni Paka varandani twalindima yala
Yala 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 yala
Nikubwa